pose a ke A te we sa ke Kutoka molo polo, molo polo Kipenyo Apa lolo ke Hey Imoza
Hey yo Kenny
Wanasema mapenzi paya bati misumali na uso Kukupata baby ni kama bahati sogea ni kupige busu Wenye chuki wanaunda kamati chuma kiliwe na kutu Asante Mungu baba kwa hizi baraka tumepata utukufu Yanini tujibane bane uwanja wako baby tamba Yanini ujibane bane uwanja wako baby tamba Mungu katunganisha tumekuwa mwili mmoja Hakuna wakupinga najivunia wewe Najivunia Kana bonoga baby supu supu kongolo Goja ngoja taki sije pasha vipolo Mtoto smart shepu soki godolo Nakshi nakshi kasa uti nyololo Yamani my wang Uyu no my wang Nampenda my wang Yamani my wang Uyu no my wang Nampenda my wang
Umelidhika uwe na mimi Basi acha nikupe mimi Kila kona uwe na mimi
Yani we
na mimi Nimeidhika na penzi lako mwingine sioni Nifanye vile utakavyo ndoto meroni
Mungu katunganisha Tumekuwa mwili mmoja Hakuna wakupinga Najivunia wewe Najivunia
Yamani my wang Uyu ndo my wang Nampenda my wang Yamani my wang Uyu ndo my wang Nampenda my wang
Shule boy baby
Bas bas tulia na mimi Unatukia ka sex mama kivaa kimini Vicheche wa mjini Nshawa piga chini Bas 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 baki na mimi Na kutuwa swaz nenda kwa shua Mpaka daka itarusha tujua Penzi ni mejali wezi kupungua Toto laki swaz na kupa maua Slow down, mama kakimia Toto liko sexy, babo kwa ishima Ana nipa mapenzi siku nzima Tunasau kibawa ni wima kwa wima Anachotaka minataka Akisikia minachapa Atoki mtu kwa mkapa Na kutaka mapenzi yako hapa
Yamani my wang Uyu no my wang Nampenda my wang
My yo yo
Yamani my wang
My yo yo
Uyu no my wang
My yo yo
Nampenda my wang
My yo
Asa nionyeshe unavokuna nasi Nipande ngasi Mapapalasi Wamwagela nionyeshe unavokuna nasi Nipande ngasi Mapapalasi Wamwagela
Kama deleva kilima ninagia Mzigo huu ni wakwako kama tia Kama deleva kilima ninagia Mzigo huu ni wakwako kama tia Kama tia ba, kama tia Kama tia ba, akususia